Somalia ke satti batile sila itrobu male marsa shanafada af wan romni tankatev jechad abbato nigargarsa dammakinan ordufajiru. Akata majrut umman biyetti sadike sarkitoko gargarsa nyata barbada. Batile ufanjiran kesasi lakkofsikun dabalu mala. Gabasa Muhammad Yusuf tujubetu liyesa.
Ankinni roba Somalia hanga ega men gadita un. Yeroma karawagga kana kabati ebla ke salal jise jarmuli gargar saya desejra. Angonni gargar sa kajan itigaru halisa akka hala hamtu isa waggadar bikato kumma motu mota belli mudachu mala jachun ake kachi semiti. Somaliat kindesan gargar sana moma kanto kumma motu mota Peter J. Clark tuta oduf hala kana lal jise ipsa kenaniru.
I'm very pleased to report and to announce that the risk of famine has declined.
Bala belli fidu tarkanfi wali gala fudatamen gat kesusa enna labsu gammachu natti dagama milkaina sanatte dubon nagaru kun nuqusun dandaw yeron kun yeronuti oji hojennet itmilkov nemiti hali gargar sanamoma hedurakisada kanaf milkaina nargame kun lafata wantev jecha deggersi warin siqabu giwargame male akka salpaati jijjiramu mala dhiibbaan ongeef walitti bu'insa ummata rakkisuu fi qe'oofirra buqqisiisu itti fufee jira.
Somaaliyaa irra jireessa keessatti waggaa kana ammas oomish midhaanii hanga eegamee gad ta'u qorannaan dhiyeenya kutaa wabii nyaataaf xiinxalaa ka Somaaliyaan ba'e beeksisee jira. Proojektiin kun sagantaa qonnaaf nyaataa ka tokkummaa mootummootaan hoogganama. Deggersi guddaan itti fufiinsa qabu jiraatu malee baatilee shanan ittaanan keessa wabiin nyaataa gada deemaa jedha jaarmiyaan kun. Sergio Innocent sagantaa nyaataaf qonnaaf addunyaaf hojjetu.
Close to half of the population of Somalia that is anywhere in between stress into emergency conditions. So we have over 40.
Ummanni Somaaliyaa walakkaa ta'u haala muddamaaf rakkoo yeroo hatattamaa keessa kan inni jiru. Kanaaf ummata miliyoona afuriif qabxii afurtu gargaarsa barbaada. Kana keessaa miliyoonni sadii rakkoo keessa jiru.
Qorannaan ba'e akka mul'isutti ijoollee 300,000 ta'an kanneen hanqina nyaata madaalamaan dararaman 48,000 dabalatee gargaarsa nyaataa eeggatu. Gabaasi kun tarkaanfiin akka fudhatamu waamicha dabarsaa jedhu Innocent.
We have seen that the response of last year has been timely and has been up to scale, so which proves that the reality
wagga dabre yerod and debin kenamejira udda tures kanaf uga jiru mitkanisine jira kun ake kachisa jalqabati jechu ban nulle irra debiani ake kachisun yokani mobexisun umman wa murtesuf akko de fanno argachu qabu ittamanna somaliya daf akkataw kanu fenus kana
Mootummaan Soomaaliyaa kibxata borii deebii gargaarsa namoomaaf karoora bara 2018 labsa jedhamee eegama.